check, yeah.
Na come if you go, hush.
I'm not like, yeah.
Nina wepwe, yeah. Nina wepwe,
baga.
Nina wepwe.
Why are you doing?
Mtoto katimi ya kila idara. Hajulikani watizi ya makampala. Yeah. Ola, nampenda ya nadhani masihara. Nikapeleke geto, nikanyowe kipara. Onana, shostito, I love you.
I love you,
bebito, I need you.
I need you,
mamito, I miss you.
I miss you,
fanya upesi, nina upipu. Ola, shostito,
I love you.
Bebito, I need you.
I need you,
mamito, I miss you. Fanya upesi, nina upipu.
Nina upipu.
My body needs you over tonight. Don't make me sing, don't make me call on them all night. My body needs you over tonight. So go pe majira nyata waki ku all night. Taka ringi shake na fatoma. Wajwe walo kufata jina. Nikupe zote kizungu designer. Karate kumfuza kichina. Oh baby, you go kiss somebody, son.
I love you.
Atauva heki ondo sister.
I need you.
Kwa kofi nito mikwisha.
I miss you.
Atawa kikwita piska.
Oh baby, you go kiss somebody, son.
I love you.
Atauva heki ondo sister.
I need you.
Kwa kofi nito mikwisha.
I miss you.
Atawa kikwita piska.
Achia mama, achia,
achia,
achia baby, achia,
achia,
usibane achia,
achia,
nataka yote
achia,
achia, achia mama, achia,
achia,
achia baby, achia,
achia,
nataka yote achia,
achia,
usibane achia,
achia.